السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ثم يبزع kubera nga tukunganyiza mu nyumba ye ekitiibwa, n'ensonga etuleese kuyimirizawo ibada ey'okwejjukiza ku mateeka g'eddiini. Tumuwanjagira Allahu tabaraka wa ta'ala olutuula lwaffe luno, atuweemu obulungi n'ebyo bye tunaaba tweyigiriza atugase nabyo. Edduwa egamba nti Allahumma allimna ilma yanfa'na wa amala yanfa'na, Allahumma zidina ilma warzuqna fahma. Allahumma saba akuwa irimu, nenga irimu eyo akuwa n'ekugasa. Era omuwanjagire Allah nti tompa irimu etaakola ki? Etagenda kungasa. Ayi Allah, mpa irimu enengasa era ompe n'ogikolerako, neme kusoma neme kumanya bimpiteko buki buyisi. Ate Allah omusaba kwongera okumanya. Mu mbeera efaanaganako bwetyo, bakadde bange munzaala abamu, abalala bajjajja bange, sawa kitiibwa Allah atukuume. Naye omanyi omu yagamba nti abantu ba miteeka ebiri tebakkuta. Abantu ba miteeka ebiri tebakola ki? Tebakkuta. Mu bye banoonya tebagamba nti ekyo kimala kyenfunyeeko, basigala bagenda mu maaso n'okukola ki? N'okunoonya. N'agamba nti talibul maal, mukadde waffe anoonya ekikumi. Owulidde? Tagenda kukuta sente zinoonya. Ekyo nnimbi oba nedda? Bwetubuuza mukadde waffe oyo, okyayagala sente oba wazikuta? Alinganga ataziraba. Olinganga utaziraba. Ya Rabbi, ng'otumazeemu amaanyi. Allah akbar, wakatandika zinoonya tozirabanga naku. Nenga mutugaa mwalaba kuzaamiini, mwalaba kuzoobote, owookubiri atakuta. Talibul ilm, talibu maadha? Ali ilm. Baganda bange ba imamu abawalimu, omuntu anoonya irimu takuta. Alinga anoonya sente. Ekimukusa kabuli nti njiyingidde olwaleero, khalas, nakutukawo n'okutuula mu majalisi zikiri, ebifo webejjiukaniriza. Kati erimu newoba myaka emeka baleeta yakapya, oga akombadde sikolanga tya, sikawuliranga nako. Tubeere omu kwabo, naye nga tukubirizibwa okubeera ono asembyeyo. Beeramu abo abanoonya ilimu. Buli w'ogiwulidde genda, vuga akagaali kuvuga pikiyo, genda okola otya? Otuule osome. utulo some wallahi ubako byochi usanoga echo nalina chimanyirireyo so kibadde bwechi tinokolotya notereza seka badda somesa kufa ne waluwe kibuzo kinene lwaki Allah yasawo kufa ate muliba imam musiba munaza muzika basiba bababikira n'olwaleero kutukakasa waliyo abatasobodde kujja nga bagenze kolaki kuziika ne Allah yagamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabiruwakum ayyukum ahsanu amala awo neyatonda ebitonde ebyo ebibiri alhaya bwe bulamu walmaut kwe kufa bitonde bya Allah webiri teri abiyinako kontulo teri abiyinako buyinza Allah yayagadde oyo mu duniya abeere n'obulamu gw'aba yagadde ensi neweyeekuŋŋanye mukose emutte nga Allah asazeewo nti asigalewo okumala emyaka era akola atya abeerawo Allah gw'asazeewo nti afe ku olwo ensi neweyeekuŋŋanya emugase n'obulamu gundiza okisijeni ne bazireeta amalwaliro ag'ebbeeyi ne bagaleeta weba security ne bagireeta byonna ebiyinza omubeeza omulamu Allah ng'asazeewo nti ono mutwala neemukola mutya akola atya agenda kwini yandifudde kwini wa Bungereza ku bulamu bw'abadde alimu oba bwe yalimu Allah yakola atya yamutwala basiraamu n'abalala menya abagagga bonna bayina buli kye basobola okwetuusaako bwolwaleero bwe bagamba nti haji emyaka gyogiraba tugenza okukebera ekyenda kyavunda naye okuwadawadako funa obukadde kikumi ogende mu India bakulongoose ogenda otunuulira abaana be wazaala asinga obugagga akola ki ayina akagaali ke ayete kasiba asibisa bigere tangira yesibalaga muveeyo nzija ogaa kati obukadde ekikumi mu famire ngenda kubujjawa nogenda n'otandika olongoosa we banaakuziika kuba tolina ssente ekirwadde Allah kyakugeredde kyaki kya simbi nebamanya nti tugira tumuwa ku bidagala dagala abaana ne bajja abayiyayiya onywa ku kino onywa ku mumba bweti alimponya alivaawa nti yeene mumbwa ejja okuwonya n'onywanywako kuwadawadako naye ng'okakasiza siina buddiro kanfe kankole naye omusajja aba n'essente obukadde kikumi ng'abusansaanya buli wiiki oba buli mwezi ku kirwadde Allah kyeyamugezesa nakyo Allah namala naye n'akola atya n'amutwala nge buli mwezi alinnya ennyonyi agende muyitale bamujjanjabe buli mwezi nenga Allah amuwadde obwo obusobozi n'obusobozi obutuuka ku ebyo bye yeetaaga mu bulamu bwe n'agamba nti ekitonde kufa nze yakissaawo olwaleero fa kyembadde nyabala mu aya eyo basiraamu Allah yatugamba nti liyabiruwakum ayyukum ahsanu amala oli abaafudde gwe baziise si gwengezesa nti alongoose emirimu abatakyadda kulongoosa basiraamu abatakyadda kulongoosa yadde n'omulimu n'ogutya wabulamu abasigaddewo abalamu asobola okusaala essala asobola okusoma Quran asobola ahsana amala ani anaalongoosa emirimu gye mu kulongoosa emirimu gyaffe kunoonya kumanya kunoonya kukola ki kunoonya kumanya insha Allah mbera yobufunda bwebiseera darusungenda gitambulizako mu bibuzo mpola mpola tuli ba imam ani yatuwa wa imam ani yabalondo okubeera mu bufuzi Allah yakola atya ye yakusimira obeera omukulembeze naye ate ogenda kubuuza wabasiraamu mu maaso ga Allah waliyo ebibuuzo ku bukulembeze bwo oli imaamu al-adil oli mukulembeze ow'amazima oba nedda Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyabawa kyebbeeyi okubeera nga mu nsi yonna mwebasika beebitonde Allah by'asinga okwagala nga be bannabbi be ate ne mujja mubeeramu nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yowenkizo mu bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam Allah bali yabatuma bannabbi be mu Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala tugamba nti rusulan mubashirina wa munzirin suratu nisa awandiika aya ya 10:15 agamba nti rusulan ababaka ba Allah mubashirina wa munzirin basanyusa ate era baki li alla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da rusul batiisa abantu basanyusa abantu babatiisa naki ebibonerezo byani babasanyusa naki ejjanayo w'ekitiibwa Allah mu mbeera eyo basanyusa mukole emirimu emituufu Allah gyayagala bwe munaaba mugikoze maaso ga Allah jana babatiisa ki azaabu za Allah mulekewo ebyonoono bwe munaaba mubirese kyemugenda kubonerezebwa anaakiremerako Allah agenda mwokya omuliro Allah nagamba nti waleme kubeerawo gurupu y'abantu ala Allahi hujjatun ba'da rusul waleme kubeerawo gurupu y'abantu eneekwasa mu maaso ga Allah nti ababaka tebakola ki tebatuuka waka sallallahu alaihi wasallama mu hadithi nabeera nga yatulaga inna al-ulamaa mazima ddala abamanyi warathatu al-anbiya bebasika babaani babannabbi wa inna al-anbiyaa wabula mu busika bw'abannabbi okubeera nga basikirwa lam yuwarathu dinara wala dirhama tebasikirwa sente wabula basikirwa ki warathu al-ilma bannabbi basikirwa irimu bannabbi basikirwa ki basikirwa irimu ekibeera nti tusaba wakitiibwa Allah mu bino bye tugenda okubeera nga twejjukanya atuweemu obulungi buvunaanyizibwa ki imaamu b'olina eri abasiraamu kibuuzo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh buvunaanyizibwa ki imaamu bw'alina eri abaki eri abasiraamu naam sheikh ekisooka okukulembera abasiraamu muki y'ensonga enkulu ddala kulembera abasiraamu mu swala n'obasaaza ebituufu ensonga endala mpitirivu naam sheikh okubabuulira bye bateekeddwa okukola n'obutakola ki n'obutakola ebyo bibiri naam omulala ayina biri bibiri byokka mu nsi bikyaliyo tukikakasa bikyaliyo ye sheikh
kyokukola lira konti bobeera nikangambe ebintu bisa babeere nga bakwikirako ebisa
okubeera qudwatul hasana okubeera ekyokulabirako ekiki ekirungi imamu balabire kugwe imamu balabire kugwe olikyakulabirako kirungi eri abasiraamu bo naye omusiraamu neyemulugunya ku imamu nga imamu buli mukyala amusala mu maaso abapereereza baawukana ate namala n'amwewowera imamu omulala mukono awo kumpi bwamwe wange bamunyumiriza seka wange omu abasaaza abasiraamu etarawiya emindi neegwa imamu emindi neegwa emindi eyo yali yaki neeva mu kanzu bw'oba imamu okola otya seka wange oba tuleme kwegerezaako obadde osaaza abasiraamu emindi neegwa oli kuduwatul hasana imamu omulala bamunyumiriza munange nga saumu emulema olw'okubeera nti imamu afuuwamu kaki kasigala abasiraamu nga bakimanyi imamu oyo yalaba nti sigala talina buzibu jasima ku ruuhu bwonywamu oba oweweeza mwoyo imamu aweweeza mwoyo ng'abasiraamu bakimanyi era nga toyinza kgendawo khatibu kujjako ng'ensonga eyakutuuza ebbali aga nti mu byonna by'oba osomesa sigala oyo sigala oyo obwaimamu mulimu ebizibu nga nkyasomerawo enaggalama ekitundu kankireke kuba batereeza alhamdulillah naye nga batusindika okugenda mu bitundu saaza bwetwakwatanga ekkubo lyeno ndowooza twakomanga awo ndese ekinene ennyo ndese wetwakomanga naye saidi ze enaggalama n'okkirira eyo esaidi ze eyobunyiri eyo waliyo omuzikiti imamu n'atugamba buli eyagendangayo ng'agamba nti abasiraamu bange mbamanyi tokoona kukiyitibwa shiriki tokoona kukiyitibwa shereki oyo shiriki mwesonyiwe somesa eswala somesa zaka tuli mwezi gwa ramadhani somesa ramadhani naye shiriki mwesonyiwe ekyokubiri n'abimenya okwalula abalongo kuba nakyo kigwa mushini naye yabimenya nga yina shiriki gwategeeza n'okwalula abalongo nga nakyakitegeera bulala n'ennyimbe ebyo tobisomesaako mu butuufu mumuqaddima gwe tusomera abasiraamu gulimu ki ekisookerwako aqida basiraamu kali imamu kugamba omusiraamu omuyizi aza okusaaza ku masigidiyo nti agaigana amateeka tokona ku shiriki ng'omuqaddima gwennyini gwe tusomera abasiraamu fenna abatudde wano inna alhamdulillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wanaudhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llah wa man yudlil ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada kati nongamba tokona kushiriki tegeeza aba alina kunsikambulayo nga sinnamalako na muqaddima kuba weiba bivuunulwa shiriki ashhadu an la ilaha illa llah mulimu embeera bbiri kuyimirizaawo allah yateekeddwa osinzibwa illa llah an la ilaha tewali kikola ki kirina kusinzibwa mu bintu byonna n'oyimirizaawaani allah kati ate tokusomesa shiriki era ogwo muzikiti nzijukira ku mirembe gyaffe twasooka ne tuyimiriza abawalimu tugamba eyo muleke eyo tusaza abaagala okubasaza ebituufu oba okubasomera ebiki ebituufu. Naye nga kyava ku ki? Kwe kubeera nti ekitundu kye imaamu oyo bambi kyali kikubyeko abakubi b'ebitabo, abakuba ebiki ebitabo. Kati nga wallahi bamuyita imaamu yavuga jangu otusalire endiga zaffe, endiga z'abakulu jangu zisale, n'embuzi z'abakulu, ennyama nga bamuwa ya bwerere n'agenda n'atunda. Kati ng'okoona ku kiyitibwa obushiriku takola ki? Takyagalira ddala. Qudwatul hasana mukadde waffe kye yatuwadde. Oli imaamu mu bwa imaamu bwe olikyakulabirako kiki? Kirungi eri abasiraamu b'okola otya? Bosaaza bingi awo. Ne tugende ku musomo gwaffe insha Allah ku nsonga ya muganda waffe ndowooza ono yagambye nti okubeera nga tusomesa abasiraamu be tukulembera Allah byayagala, Allah byatakola atya ne byatayagala. Wallahi ekyo kikulu, ekyo kikulu bwe mulamwa gwa da'awa n'amadalasa mu miki, mu mizikiti. Kuba abaddu bagenda kwekwasa ewa Allahu tabaraka wa ta'ala oba oyagala oba toyagala. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Tewali kubuusabuusa, tugenda kubuuza buli omu. Imaamu bagenda kubuuza ku basiraamu, ate ne bano abantu b'okulembera nabo bagenda bakola batya? Abange yabagamba kino yakibagaana tiye Allah nabagaana bajulire. Teyatugamba nga Allah abajulizi weebali. Falanakussanna alayhim, tugenda ffe kubanyumiza buli kimu, buli aliwakana nga Allah abanyumiza kino kyali bwe kiti. Imaamu yakola kino n'abasomesa ne mukugu banaye tusomesa abasiraamu oba batamwa bweiwawamaki ama wejjako ye aya gye tuwagambye nti rusulan mubashirina wa munzirin, ababaka ba Allah batiisa era baki waleme kubeerawo yeekwasa mu maaso ga Allah nti saabiwulira. Ogugo gwa kutuusa si kulungamya. Bwe bagambye banaye mujje tusaale jjama, azze atazze yamanyi mu maaso gani? Ne bwona ogamba ate kati abasiraamu nseeka, abasiraamu biseera bya nkuba, ate kati toyinza bagamba kujja kusaala. Nedda baddu batuuseeko, ayaniriza oba tayaniriza, gwe tebikola ki? Ebikwata. Tofunda walizibwa mutima. Omuddu osobola n'omugamba ky'omugamba wano n'afulumawo n'akikolerawo kabalazi mbwakulumya. Aa, Allah yagamba nti waqulul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Gwe bagambe mazima, bagambe mazima. Ayagadde akkirize, ayagadde abigaane. Anaaba abigaanye Allah n'atubulya kye kigenda okudda gyali. Inna a'tadina lizzalimiina naara, abo twabateekerateekera muliro. Imaamu abikusomedde obigaanye, twabateekerateekera muliro. Kati insha Allah mu bituvunaanyizibwako ng'abakulembeze b'abasiraamu okubategeeza nti bino Allah byagala, bino Allah takola atya? Tabyagala. Mukufunza ebiseera insha Allah tugenda kulaba ku ebyo abasiraamu bye tulina obategeeza Allah byatakola atya? Byatayagala. Allah byatayagala. Wabula bingi biki? Bingi. Kitabo kino mukiraba kiyitibwa mia min kabairi dhunub, amazambi amanene oba ebyonoono ebinene. Ebimu ku ebyo ekikumi bitu ino kutegeza basilamu nti echo Allah tachagala echo Allah chagala kino takola atya tachagala tetusobola kubira baki 10 nebigwayo naye amazambi amanene mayitirivu abawali mufetwali tumanyi nti gali musanvu olwa hadithi yajjanga erimu amazambi ameka sab'ul mubiqa amazambi omusanvu agazikola ki agazikiriza wavula gasinga okkaawo abamanyi baleeta ebigambo ebiyitirivu ku muwendo gw'amazambi owulidde abamu bagamba gali musanvu abandi bagamba nti gasingawo kummeka ku musanvu abandi bagamba nti gali nsanvu abandi bagamba nti agasingawo ku nsanvu kuba Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah omuyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yawandiika amazambi mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Kaba'ir nassaamu amazambi nsanvu wabula abamanyi ne bagamba nti nekwaga ensanvu eyo yali ijitihadiye kwalikola fuba nakwe akthar min sabaina gasingawo ku mazambi ameka ensanvu amazambi ago ga miteeka ebiri nga wetukimanyi walo Al-Kaba'ir wasagha'ir walo amazambi amanene newabeerawo n'amazambi amaki amatono wabula amazambi amanene amazambi nga manene buli musiraamu gw'oba olitegeezezza obaffe okubeera nga tuliguddemu kuba naffe tuli batonde we liba nga zambi ddene likwetaagisa tauba olwenenya olwannamaddala olwenenya olwaki olwannamaddala tauba buli nzambi eddene wabulagana amazambi amatini nga simanyi oba muyinayo ge mumanyi nga matono owulidde naye ezzambi ettono lyo Allahu jalla fiala asobola okukusonyiwira mu mirimu gy'okola ng'obujulizi obwajja obuyitirivu okutambula kwamwe okuva ewaka ne mujja mu muzikiti okuyimirizaawo essala waka yagamba atya sallallahu alaihi wasallam buli kigere kyolinnya Allah akuwandiikako ekirungi ale naakusangulako n'ekiki n'ekibi okusiiba okusiiba hadisi egamba nti assalawaatu lkhams waljumatu ila aljuma walramadana mukassirat idha ujtinibat maadha alkabair ebbanga eriri wakati wa salatu dhuhuri ne asiri Allah naakuwanga zanga oli mulamu akusonyiwirawo singa weewala ezambi eddene oba amazambi amanene eno ejjuma okutuusa ku jjuma endala ebbanga eriri awo Allah akusonyiwirawo naye asonyiwa amazambi maki matono okusiiba anshura ne batusonyiwa omwaka okusiiba arafa ne batusonyiwa owulidde hadisi ezo zemulaba zonna ezigaa nti man saama yauma ashura man saama yauma ashura oba man saama yauma arafa ti Allah musonyiwa ziri mu bujulizi nti Allah asonyiwa amazambi maki matono wabula amanene gatauba eyannamaddala era nga netauba eyo erina obukwakkulizo mukaaga Allah ogikkiriza nodda wali bukwakkulizo bumeka mukaaga nga tetunalaba bukwakkulizo obwo ebimu ku bitono byenassa mu kitabo kino kwotegeerera nti eyo zambi ddene kwe kubeera nga Ibn Abbas رضي الله عنه وبا عنهما سعيد بن جبير الحسن البصري وغيرهم لا بل لا بقى أن الكبائر ekiyitibwa ezambi nga ddene oba amazambi amanene, kullu dhamb, buli zambi lyonna Allahu tabaraka wa ta'ala lyeyalaganyisa omwana Adamu binnaar, n'omuki n'omuliro. Ezambi omwana Adamu Allah lyeyamulaganyisa nti lusinga oba olikoze oli wa muliro, au ghadab, oba ogamba nti omuddu oyo aliko obusungu bwange. Allah nga yakola atya? Yamusunguwalira. Au la'ana, oba ogamba nti omuddu oyo akoze ekyo aliko ekikolimo kyani? Kya Allah. Au ghadab, ghadab tugimaze, obusungu bwa Allah. Au la'anatu, oba oliko ekikolimo kya Allah. Au azab, oba olina ekibonerezo kyonna n'ebirala biyitirivu. Ekyo kijja kulaga nti eryo zambi ly'oba okoze zambi ki? Zambi ddene. Kuno kola ku biseera bigambo ebyo ojja bisanga nga Ibn Taymiyyah yabireeta, Qurtubi yabireeta, Imamu Zahabi yabireeta, ebiraga obutuufu oba kolabira nti zambi omuddu lyaguddemu zambi ki? Zambi ddene. Kati mbufunze bw'ebiseera ngenda kubawaayo amazambi ana: limu, abiri, asatu, ana, nga mazambi manene mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ezambi erisooka nga ddene, ashiriku billah. Ashiriku billah, okugatta kwani? Okugatta ku Allah. Lyerikuliraga li gonna agasigadde, buli lwe banaaleeta nti eryo ddene, eryo ddene, eryo ddene, manya nti shiriki yagakulira gonna mu buki? Mu bunene. Ate shiriki alimu emiteeko, walo akbar ne asghar. Walo shiriki omunene oyaggya omuntu mu busiraamu, bwe bagamba nti ekyo ekikolwa kinene, oba omuddu n'omulaba nga akikoze mugaye nti ekyo ekikolwa kikujja mu buki? Mu busiraamu. Ate ne wabaawo ne shiriki al khafiyu, omutonotono oba sagir, omutono. Oyo omutono bawulama bagamba nti tajja muntu mu busiraamu. Shiriki omuki? Omutono tajja muntu mu busiraamu wabula mu butono bwe ate yasinga amazambi agasigadde amanene. Shiriki oyo omutono okumanya munene yasinga okutta, mu bunene bwe yasinga riba, manya mu butono bwe yasinga riba. Mu butono bwa shiriki oyo yasinga ebisiyaga. Tubugove erino ga naba nkoze ka shiriki katonotono. Ebyokulabirako bingi ng'okulayira ekitali Allah, ng'okulayira ekitali ani? Kitali Allah. Nayira okulya embwa n'embizzi, oyo shiriki mutono, takujjisa mu busiraamu. Naye asinga amazambi amanene agakoze eki? Agasigadde. Hadisi weeri ng'eri sahiha, yenna alayira ekitali Allah fakad kafara fakad ashraka, aba akafuwadde aba agasse ku Allah. Naye abamanyi ne bagamba nti obukaafu obutono obutamujja mu buki? Mu busiraamu. Oba shiriki obutono obutamujja mu buki? Gwe kasoota olayira ekitali Allah. Okudda ku bbeere lya nnyabu. Sajja oli mukulu oyina n'envi n'olayira ku gamba ekitasobokera ddala, kudda ku bbeere lya nnyabu. Singa tabadde gundi, singa tabadde gundi nandibadde tetwandiyiseewo. Naye okulayira ekitali Allah, kulayira ekitali Allah byonna abaddu bye balayira mubagambe nti si kituufu. Ennyukuta ziri ssatu: tulayira Allah yekka, buli woga nti ngenda kulayira oyina kulayira Allah yekka. Tulayira malayika, tulayira nabbi, tulayira ejjinja oba kasozi oba sheikhi oba ani, tulayira edo omukulu w'etwali. ndairu mukulu wetwale okatiriza kuba mukulu wetwale amanyikiddwa nti mukambwe noga saguziza ndairu mukulu wetwale huruful qasam zimanyiddwa ziri meka wallahi ayo wao billahi ayo ba tallahi ayo ta wabula ffe tetukkirizibwa kulayira bisigadde okujjako tulayiraani Allah yekka bulayagala olayira layira bwotyo layira bwotyo ate ye Allah akola kyaba ayagadde ate tabuuzibwa ye Allah layira kyaba akoze atya wal asr wal adiyat wal fajr wal naziat Allah ya layla biakola atya biya yagadde jalla jalla ya layla biya layla ndairo budde ndaira ndaire mambya ndaira shino Allah ye tabuzi walwacha bilayla atenga ye yabitonda awolid na yefete tukkirizi wakukola ki kubilayla tokwata aya yuno jijja mu Qur'an ogamba ah wanonga Allah na ye layla bwatyo lwaki fete tulayla bwetu kyo tokkirizibwa oyina kufuga ye Allah kale zambi lya shiriki tulimanyi lwaki lya kabenje obubenje bwa shiriki buyitirivu naye insha Allah ngei nti tuli bawalimu eno wasiya njagadde njibwayo bakadde bange ku musomo ogubaddewo ogw'okunaaza omufu oba okuzinga omufu n'omumuziika abawalimu tugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah lwaki twasaalira abasamize lwaki twasaalira abashiriku ne bakutwala olw'okuba bagenda kuwayo akabaasa naye nga bakuyisa ku ssabo omukyala lyabadde nalyo nga bakuyisa ku ssabo haji lyabadde nalyo wabula nga gw'oli ku kimu haji tetuyinza musaalira ne masigidi gye tusaaliramu ye yakola atya ye yagizimba ne masigidi kwetutadde mabakweri n'essomero ly'obusiraamu haji ye yakola atya ye yabiwaayo tokkirizibwa kusaalira mushiriku ekyo ky'okusaalira omushiriku nga naawe okimanyi ate ng'obadde okikakasa nti omusajja musamize ebyaddala si byagamba nti amba tubuusabuusa wabula nga naawe okikakasa era ng'ekigambo kyemuyisa ku nnimi tolamula muntu bw'omanyi ekyo oba wali mu kusembayo lelelelele bakuleetedde omuddu bakakasiza nti yafulumiziddwa ssabo ogaha musiraamu wange abadde atema ennyama ate endabye abakinjaji bagayo bataddewo ente nnamba ate bagayo imaamu we ayinako ekisambi n'ogenda osaalire gwebajje mu ssabo eyafiiridde mu ssabo imaamu omulala omusiraamu agamba nti seeka eno imaamu alese ennyama naye nga ennyama eyo yagisaze mu maka g'omukyalo omusamize ku kitundu wabula omukyalo oyo agamba nti yalina maama we nga muki nga musiraamu kati amukolere edduwa agamba nti amaama wange kamumusomere edduwa ayita imaamu w'okukyalo imaamu ayingira mu maka g'omusamize asomereyo edduwa ya maama w'omuki omusamize yavaayo n'ennyama baimaamu waliwo ebintu bye tukola wallahi kasibituufu abaddu b'otegedde nti bagattaku Allah famire egattaku Allah balina obushiriku mu maka tewali kikutwalayo kukola ki kubasaalira tewali musewe palananga Ibrahim yeyasa wakati we nabantu omwali ne tata we wabada bainana wabainakum la'adawa mubano obukyayiri abasamize bannange adawa wal bagdha waliwo obukyayi empalana no hatta tu'minu billahi wahda hatta tufidu edderichi tekigenda kukutukawo harufu tufidu lghaya eyembeera tegenda kuvaawo ey'obukyayi taata n'abantu bo eyembeera tegenda kuvaawo okutuusa nga mukkirizaani nga mukkiriza Allah eyo aye okumalira imaamu imaamu ngati wazze amuyina essabo Allah tanzikiriza kujja eyo imaamu ate hajo obadde omumanyi asaaliraawo kuba twafuna okusoomoozebwa nti e Uganda omuntu aba n'essabo lye neeyirizi ye naki naki twala tugende ate nga muzikiti era tagwaki taga swala ngagamba nti eddiini teyajja kudiba bya buki bya buwangwa ne wallahi mbakakasa eri ddiini eyeetongodde era abasamize bakyewogera lwatu nti eno ddiini ngeri omusiraamu botayinza tukakasa botayinza tukakasa nti ojja mu muzikiti ate ku sande n'ogenda mu kkanisa ebyo nno mbireeta ate ne byenzijukiza ono naye yali imaamu makati byakulabirako byaba imaamu imaamu ku lwokutaana jja n'asaaza abasiraamu imaamu ku sande n'afuuka pasita iyadhan billah ku lwokutaana asaaza abasiraamu ku sande n'afuuka pasita eno Uganda nnene basiraamu tutambuleko naye ebyenena biri mu dduniya imaamu omulala bamunoonya jumaefa bakuzabira byo musajja aliwa nga tetunnamulaba ha jolo abadde lwakuna nti ye tagenda kusobola yanywedde era bagenda omukubira kasimu obusimu bwaffe buno obutono aga sale buhuli sobodde omutwe gukyakoze eki gukyazitowa imaamu yanywedde era bampaako nasiha ne bangamba nti bw'oligenda mu bitundu bya Arua Arua tumanyiyo gyebaziika Biriga yangaba bw'oligendako eyo tokoona kukiyitibwa amairungi tokoona kukiyitibwa omwenge sigenda ngayo naye bangamba bw'olige omwenge bagutundira mbw okabalaza kamasigidi abaswala wano bebanywa wali obani waliwo yali agenzeko mu Arua n'akiraba embeera eyo neŋŋamba nti ekiki nti eyo togenda ngayo n'ogaa nti ogenda kuvumirira khamuru ekakira nabo banywa naye banywa Allah bafuwa kale na mufuwe tebakyanywa wabula omwenge bafuwa na mufuwe Allah akbar eza omwenge basira imaamu omulala yali awo oluweeru kamera za mutunula muziki omulala yali mpigi nga ye mukulembeze bino eby'obufuzi ng'agaba embizi empigi Olidde ngagaba embizi emukwemu awa abantu musiramu okwata otya embizi mu kiwato n'ogigaba naye imaamu bamuleeta mu kamera bati agamba nti obusiraamu twabusoma enkofiira eri ku mutwe ako eryensi obusiraamu twabusoma Allah yatugamba temulyanga ennyama yaki yatugaana kulya teyatugaana kulunda era imaamu ayina ensolo ze bweba oteeka embuzi n'endiga yateeka kale baganda basiraamu tosaaliranga omushiriku yenna tosaaliranga omuki omushiriku yenna tasaalirwa mu mbeera eyo waliwo abazibu nye nabo katubakooneko si basiraamu abakubi b'ebitaba enenfunisa egenda kuddazza ebyabbibwa akwata ababbi yaakhinedda tewali njawulo kugamba nti omusamize gundi naye ayinage imaamu nga musamize eswala z'abasiraamu nfu eswala z'abasiraamu nki imaamu nga mukubi wa kitabo eswala z'abasiraamu nazo nki nazo nfu basiraamu naye nejeneza gye mugenda omumusaalira najja waneeno najja wano mukidaala ng'ataddeko ejjuba nagamba nemugamba ate kati kaadhi yaliwo ate nze ndi imaamu ndi wa wansi kale kaadhi yabaasa akulembera ejjeneza naye nga wallahi omumanyi oli azaamanyiza omufu eswala gye basadde enfu kuba ennamula y'obusiraamu egamba nti omuntu yenna atali musiraamu wakulembera eswala nga naawe okimanyi eswala yebaaki ebanfu ebanfu mulina kwesiba ttaano abasajja mubagobe bemutegedde nti balinamu ekiki ekirwadde ekyo obusobozi mu buyina gwe singa mumuleka najja n'akulembera mwene mudda ebbali masigidi ne mujja agamba nti istawu ne mufuluma nga istawu ebafulumya mu miryango gy'amasigidi anaakulembera eyo wali ogwe baakikola teyaddamu agenda ogamba ku jjuma nti bannange muyimirire nga bamumanyiiko embeera eyo omukubi wa kitabo ate tatya agamba istawu ne bafuluma layini ne bagenda wabweru kati kulembera wallahi taddamu akitabu tinaga bannaye nkoze nki emulonde gwe mwagala masigidi yagizimba tuzimbe eyaffe tugimulekere wabagamba nti no masigidi yange atayagala mumusaaza tugende tuzimbe nki eyaffe bwebuzibu bwekusoma obwo abasiraamu bangi bagendayo n'abajjanjaba kati oyo omusiraamu gwe bajjayo talina waava mu layini ng'atono ye dokita we Allahu akbar kigezo ky'amaanyi Allah tutaase embeera eyo bannaye oleese ekigambo kinene agendayo n'akola atya abasaze bagenda bayitirayo n'abakeberamu Allah omubaka sallallahu alaihi wasallama yabwirako yagenze ew'omukubi w'ekitabo man ata arrafa au kahinan yenna aba agenzeeyo ew'omulaguzi amukeberemu fasaalahu n'amubuuza n'abaako byamusabira ezambi mweriri muno eryo Faka sallallahu alayhi wa sallam ya laga anti nuka kasabi ya gambi obo jemede Aba Qasim tatawani Tatawa Qasim wa alaykum assalam wa rahmatullah Segeza malirize inshallah kanka soke ngire chino twabade tugambya mazambi ameka ana naye inshallah rimbira tetujja kusobola kubeera nga tugamalayo wabula kano kakulu inshallah ezambi ereetebwa uququl walidain okujemera abakadde ababiri kabira min kabairi dhunub zambi mazambi amaji amanene wabula okubeera nti zambi mazambi amanene waliwo ebigambo ebizimbibwa kukubeera nga tubagondera nga si bituufu taata n'abeera waawo maama n'abeera waawo ng'alina ebigambo eby'obushiriku byazimbirako lwaki agonderwa byebigambo byemuwulira era temubisomera nga abasiraamu nti omuzadde katonda waawamu ku nsi abazadde kye bakyesembesa naga mwana wange tonjemera naye kimanye nti nze katonda waawano ku nsi wallahi kigambo kinene kyabulabe okweteekako nti oli mutonzi kigambo kyabuki temukiwulirangako bakadde bange kigambo si kituufu omusiraamu takyogera oli taata oli maama n'ogamba omutabani wo tonjemera tekimanye nze muzaddewo wane ate ndi katonda waawano ku nsi era omuzadde omulala yayogera ekigambo kino nagaseeko omwana nnemye mwana wa buwala akoze atya annemye aganye abeera mbevulu abeera mbasajja aleeta ono n'oli mukyakaze muzibu naye nga namusomesa eddiini n'akomekereza ng'awunzika ebigambo bye naagamba nze natonda mwoyo natonda mubiri nze natonda muki natonda mubiri omwoyo gwani omwoyo gwa Allah n'ekyo si kituufu ogamba nti nze natonda mubiri omulana ffe tuzaala mibiri naye omwoyo gwani kati ye yagamba nti nze natonda mwoyo olwokuba nti ye yazaala oyo omuwala yenatonda mubiri owoledde nti ye yatondawo mubiri n'azaala omubiri ogwo Allah nassaamu omuki Allah nassaamu omwoyo neno hadisi enfu baimaamu hadisi enu sinki si ntuufu temugisomera abasiraamu kuba baculama bagisaako ebigambo ebiwera obunafu bwayo n'obufu bwayo egamba nti aljannatu njagala mumaleyo aljannatu tahta aqdam ummahati hadisi eyeri dhaif era albani yalaga nti hadisi eyo sinki sintuufu abaana ne bagiramulako nti eri mawduu abaana ne balaga nti eri munkar tetugisomera baki basiraamu gamba nti ejjana eri wansi wabiki wabigere byabakadde ababiri hadisi eri mawduu tugireke dhaif munkar mawduu kale inshallah nga mugenda okulya kino kikulu anze mmaze naye ebitabo bino ngenda kubagabirako inshallah ekitabo kino ngenda kubagabirako ebitabo 14 naye baliwo abalina ebitabo eyazze n'ekitabo okuwandiika ng'okima yaze n'ekitabo wandiika gwaki masebo. Walo muganda waffe yavuddeyo Germany n'abingulira aga nti ebitabo ebyo biwa abasiraamu. Wafika barakallahu muganda waffe yavuddeyo Germany, Allah amuddizeewo aga abasiraamu katubagulireyo ebitabo bagende basome insha Allah. Ekitabo kyo kiriwa ale wakireese otadde mu nsawo wafika barakallahu kale inshaallah wa barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atafunya kitabo ekisigaddewo kya 15 akaza bebatugulidde byebyo atafunye inshaallah bikyaliwo onoogula. Daruse wedde musoke mulye. Assalamu alaikum.
Waalaikum salaam.